Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 72 kugira ngo munyibuke. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 20 kugeza kwa 29, Mariko igice cya 14 umurongo wa 17 kugeza kwa 25, Luka igice cya 22 umurongo wa 14 kugeza kwa 23, na Yohana igice cya 13 umurongo wa 18 kugeza kwa 30. Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima arawushimira, arawumanyagura aravuga ati, "Uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe. Mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke." N'igikombe kigenza atyo, bamaze kurya ati, "Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza ahazazira." Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 23 kugeza kwa 26. Kristo yari ahagaze mu gihe kiranga impinduka ikomeye y'ibihe ndetse n'iy'imihango ibiri yari ikomeye. Kristo umwana w'intama w'Imana yari hafi kwitangaho igitambo cy'ibyaha kugira ngo ashyireho iherezo ry'imihango n'imiziririzo byari bimaze imyaka 400 byerekeza ku rupfu rwe. Ubwo yasangiraga Pasika n'abigishwa be, Kristo yatangije umuhango wagombaga kuba urwibutso rw'igitambo cye gikomeye. Imihango ya Kiyuda yagombaga kurangira burundu. Uwo muhango Yesu yatangije wagombaga kuzubahirizwa n'abayoboke be bo mu bihugu byose ndetse bo mu bihe byose. Umuhango wa Pasika wari warashyiriweho kwibuka gucungurwa kw'Abisirayeli bava mu bucakara bwo mu Misiri. Imana yari yarababwiye ko buri mwaka, nk'uko abana babo bazajya bababaza ubusobanuro bw'uwo muhango, bazahora bawusubiramo. Bityo rero kuvanwa mu buretwa kwabo gutangaje kwagombaga guhora mu ntekerezo zabo. Umuhango w'ifunguro ryera wabereyeho kutwibutsa igikorwa gikomeye cyo kuducungura cyakozwe binyuze mu rupfu rwa Kristo. Uyu muhango uzakomeza kuziririzwa kugeza ubwo Kristo azagaruka afite ubushobozi n'icyubahiro. Ubwo kandi nibwo buryo umurimo utangaje uzakomeza kuzirikanwa mu mitima yacu. Mu gihe abana b'Isiraeli bavanwaga mu Misiri bariye ibya Pasika bahagaze, bakenyeye, bakwesa inkweto, bitwaje inkoni kandi biteguye urugendo. Uburyo baziririzaga uwo muhango wahamanyaga n'ibihe bari bagezemo, kuko bari hafi kwirukanwa mu gihugu cya Misiri ndetse bari hafi gutangira urugendo ruruhije kandi rurambiranye rwo mu butayu. Ariko mu gihe cya Kristo ibintu byari byarahindutse. Ntabwo bari hafi kwirukanwa mu gihugu cy'abanyamahanga, ahubwo noneho bari batuye mu gihugu cyabo. Kubera ko bari bamaze kubona ituze bari mu gihugu cyabo, abantu bose baryaga ibya Pasika baciye bugufi. Intebe z'inyegamo zashyirwaga hafi y'ameza, noneho abashyitsi bakaziryamaho baryamiye ukuboko kw'ibumoso naho ukuboko kw'iburyo bakaba ariko barisha. Muri ubu buryo umushyitsi yashoboraga kwegama mu gituza cy'umwicaye iruhande. Amaguru yabaga ari hanze y'iyo ntebe y'inyegamirwa, ku buryo uwabozaga ibirenge yashoboraga kugenda yoza ibirenge byabo ahazengurutse ameza. Kristo aracyicaye ku meza ateguweho ifunguro rya Pasika. Imitsima idasembuye ikoreshwa ku munsi wa Pasika iracyateguwe imbere ye. Umutobe udasembuye wa Pasika uracyari ku meza. Ibi bimenyetso byose abikoresha kugira ngo atugaragarize iby'igitambo cye kitagira inenge. Icyahumanyijwe cyose n'umusemburo, umusemburo ushushanya icyaha ndetse n'urupfu, ntigishobora kuba ikimenyetso cy'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Bakirya, Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, "Ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye." Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, "Munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data." Yuda wagambaniye Yesu yari ahari muri uyu muhango wera. Yesu nawe yamuhaye kubishushanya umubiri we wamanyaguwe ndetse n'amaraso ye yamenetse. Yuda yumvise amagambo babwiwe ngo mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Kandi ubwo Yuda yari yicaye imbere y'umwana w'intama w'Imana, yakomeje gucura imigambi ye mibi kandi akomeza kugundira intekerezo ze zo kwikuza. Mu muhango wo kozanya ibirenge, Kristo yari yerekanye neza ko asobanukiwe byimazeyo n'ingeso za Yuda. Yesu yaravuze ati, "Ntimuboneye mwese." Yohana igice cya 13 umurongo wa 11. Aya magambo yateye uwo mwigisha udatunganye kumenya ko Kristo yasomye ibiri mu mutima we. Hanyuma Kristo yaje kuvuga yeruye. Ubwo bari bicaye ku meza basangira, Yesu yitegereje abigishwa be arababwira ati, "Simbavuze mwese kuko nzabona toranyije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo urye ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeni." Kugeza ubwo abigishwa bari bataratangira gukeka Yuda, ariko babonye ko Kristo adafite amahoro. Bose barigunze, babonaga ko hari ibyago bikomeye imbere nubwo batashoboraga kubisobanukirwa. Ubwo basangiraga bacecetse, Yesu yarababwiye ati, "Nukuri nukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire." Bamaze kumva ayo magambo barumirwa. Ntabwo bashoboraga kumva uburyo hari umwe muri bo wagambanira umwigisha wabo waturutse mu ijuru. ariko subundi bari kumugambanira kubera iyihe mpamvu kandi bari kumugambanira kuri nde. Ese ninde washoboraga gucura imigambi nk'iyo mu mutima we? Mukuri ntiyagombaga kuba umwe muri abo 12. Babandi bagize umugisha ukomeye gusumba abandi kuko bumvise inyigisho ze zose bagahabwa urukundo rwe rutagereranywa kandi bari baragiriwe ubuntu butangaje kuko yabazanye hafi ye bakagirana umusabano nawe. Ubwo bumvaga uburemere bw'amagambo ye kandi ubwo bibukaga uburyo amagambo ye ari ay'ukuri, bagize ubwoba kandi barigaye. Batangiye gushakashaka mu mitima yabo kugira ngo barebe niba haba hari igitekerezo na kimwe cyo kugambanira umwigisha wabo bafite. Hanyuma bababaye cyane, buri wese agenda amubaza ati, "Mwigisha nige?" Ariko Yuda yari yicaye acecetse. Yohana afite agahinda kenshi nawe arabaza ati, "Databuja ninde?" Yesu aramusubiza ati, "Uwo mpereza ikimanyu cy'umugati ngiye gukoza mu burisho ni uwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano." Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravutse. Abigishwa babanje kurebana bafite amatsiko maze barabaza bati, "Mwigisha nige?" Hanyuma guceceka kwa Yuda kwatumye bose bamuhanga amaso. Mu gihe bari bahugiranye bumiwe kandi bafite ibyo bibaza byinshi, Yuda we ntiyarashoboye kumva amagambo Yesu yashubije Yohana. Ariko kugira ngo abigishwa badakomeza kumwibazaho, Yuda nawe yabajije ikibazo nk'icyo babajije ati, "Mwigisha nige?" Yesu aramusubiza ati, "Urabyivugiye." Yuda yabonye ko Yesu agaragaje umugambi we arumirwa ndetse agwa mu kantu maze arahaguruka arasohoka. Nuko Yesu aramubwira ati, "Icyo ukora gikore vuba." Nuko Yuda akimara kwakira cya kimanya ako kanya arasohoka. Icyo gihe hari nijoro, kandi koko ryari ijoro kuri uwo mugambanyi ubwo yateraga umugongo Kristo akajya mu mwijima wo hanze. Mbere y'uko atera iyo ntambwe, Yuda yari atararenga umupaka wo kwihana. Ariko ubwo yavaga iruhande rw'umwami we ndetse agasiga abandi bigishwa, yari amaze guhitamo ubuheruka. Yari amaze kurenga umupaka. Yesu yagaragaje kwihangana cyane mu gihe cyose yari kumwe n'uwo muntu wari mu bigeragezo. Nta kintu Yesu atakoze ngo akize Yuda. Nubwo inshuro ebyiri yari yaracuze umugambi wo kugambanira umwami we, Yesu yakomeje kumuha amahirwe yo kwicuza. Yesu yashoboraga gusoma imigambi yo mu mutima wa Yuda, kandi ku nshuro iheruka Yesu yamuhaye igihamya cy'uko ari umwana w'Imana. Uwo wari umuhamagaro uheruka wo kwihana kuri uwo mwigishwa udatunganye. Umutima wa Kristo w'ubumana ndetse n'ubumuntu ntacyo utari warakoze ngo ugarure Yuda. Uko Yuda yakomezaga kwirengagiza impuhwe yagirirwaga, niko Yesu yarushagaho kumwereka urukundo. Nyamara nubwo yatangajwe ndetse akababazwa n'uko Yesu yatahuye icyaha cye, Yuda yakomeje kwinangira umutima. Hanyuma y'ifunguro ryera, Yuda yarasohotse ngo ajye gukomeza umurimo we w'ubugambanyi. Ubwo Kristo yavugaga ko Yuda agushije ishyano, yari afite n'umugambi w'impuhwe ku bigishwa be. Yabahaye igihamya gisumba ibindi cy'umurimo we wa Mesiya. Yaravuze ati, "Dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe." Iyo Yesu aza kwicecekera mu gihe batari basobanukiwe n'ibyendaga kumubaho, abigishwa be bari gutekereza ko umwigisha wabo atari afite ubushobozi bwo kumenya ibiri imbere, kandi ko yatunguwe n'abamugambaniye mu maboko y'abagome. Umwaka umwe mbere y'uko ibyo biba, Yesu yari yarabwiye abigishwa be ko yabatoranije ari 12, ariko ko umwe yari umugambanyi. Bityo rero amagambo Yesu yabwiye Yuda amugaragariza ko yari azi neza ubugambanyi bwe yari ayo gukomeza abayoboke b'ukuri ba Kristo mu bihe byo gushinyagurirwa kwe. Kandi igihe Yuda yari ageze ku iherezo rye ribi, byagombaga kubatera kwibuka umuvumo Yesu yavuze kuzagera ku mugambanyi. Umukiza kandi yari afite undi mugambi. Ntabwo yigeze yanga gukorana n'uwo yari azi neza ko azamugambanira. Ntabwo abigishwa bigeze basobanukirwa n'amagambo ya Yesu ubwo yavugaga ati, "Namwe muraboneye ariko si mwese." Cyangwa se ubwo yavugaga ati, "Urya ibyo kurya byanjye ni umbangiriye umugeri." Yohana igice cya 13, umurongo wa 11 n'igice cya 18. Ariko hanyuma bamaze gusobanukirwa n'amagambo ye, batangiye kumva neza ibyerekeye kwihangana n'impuhwe by'Imana igirira umunyabyaha ruharwa. Nubwo Yesu yari azi Yuda kuva ku ikubitiro yogeje ibirenge bye, bityo Yuda yari afite amahirwe yo gusabana na Kristo mu ifunguro ryera. Uwo mukiza ufite kwihangana kutagereranywa yakomeje kwinginga Yuda ngo amwakire, yihane kandi yezweho ibyaha bye. Uru ni urugero rwiza kuri twe. Igihe tubona ko hari umwe muri twe wasaye mu cyaha, ntitugomba kumuhungira kure. Ntabwo dukwiriye kumutererana ngo maze ahere mu bishuko cyangwa ngo tumusunikire mu kibuga cya Satani. Ubwo si bwo buryo Kristo yakoreshaga. Ahubwo yabonye abigishwa bari mu makosa maze aboza ibirenge, hanyuma bose barihana uretse umwe. Urugero rwa Kristo rutubuza kwitandukanya n'abandi mu gihe cy'ifunguro ryera. Icyakora icyaha cyakorewe mu ruhame gitera abagikoze guhezwa. Kandi Mwuka Muziranenge niko yigisha Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 11. Uretse ibyo, nta ukwiriye kugira uwo aciraho iteka. Imana ntiyigeze ibwira abantu gutoranya abakwiriye kujya muri iyo mihango. Ubundi se ninde ushobora gusoma umutima? ninde ushobora kuvangura urukungu mu masaka nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutima no kunywera kuri icyo gikombe nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cy'uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 28 igice cya 27 n'icya 29. Yabizera bateranye ngo bizihize imihango y'itorero abashyitsi bataboneshwa amaso y'abantu baba bahari. Hari igihe bashobora kubamo na Yuda mu bizera bityo hakabamo n'abashyitsi b'umutware w'umwijima kuko bakunze kuba hafi y'abadashaka kugengwa na mwuka muziranenge. Abamarayika b'Imana nabo baba bahari. Abo bashyitsi batagaragarira amaso barahaba mu mihango yose. Hari igihe muri iyo mihango haza abantu badashyira imbere umurimo w'Imana mu mitima yabo ariko bakaba bifuza kugira uruhare muri iyo mihango. Abo rero ntibakwiriye guhezwa. Hari abari bahari igihe Yesu yozaga ibirenge by'abigishwa be harimo na Yuda ndetse n'abahamya batagaragarira amaso y'abantu barebaga ibyakorwaga. Kristo mu buryo bwa Mwuka Muziranenge aza guhamisha ikimenyetso umuhango yatangije ubwe. Araza kugira ngo yemeze kandi yoroshye imitima y'abahari. Ntabwo yirengagiza imyifatire ndetse n'intekerezo zose zo kwicuza. Akomeza gutegereza umuntu wese ufite umutima wihana kandi umenetse. Kristo aba yiteguye ku buryo bwose kwakira uwo muntu. Kristo wogeje ibirenge bya Yuda yifuza cyane koza imitima ho ibyaha byose. Ntiyakwiriye kugira umuntu wiheza ku ifunguro ryera yitwaje ko hashobora kuba harimo abantu abona ko badatunganye. Buri mwigishwa ahamagarirwa kwitabira uwo muhango maze akaba umuhamya yuko yemera Kristo nk'umukiza we. Muri iyi mihango Kristo ubwe yishyiriyeho niho ahurira n'abantu be maze bagakomezwa no kuba hafi. Byashoboka ko ifunguro ryera ritegurwa n'abafite imitima ndetse n'ibiganza bidatunganye ariko Kristo aba hari ngo asangire n'abana be. Abo bose baza bafite umutima urangamiye Kristo bazahabwa imigisha ikomeye kandi abo bose birengagiza iyo mihango ibazanira gusabana n'Imana bazagira igihombo gikomeye ndetse barabwirwa ngo muraboneye ariko si mwese. Kristo ubwo yasangiraga n'abigishwa b'umugati ndetse na vino yarabitangiye ngo ababere umucunguzi. Yabahaye isezerano rishya rituma bamwakiriye bahinduka abana b'Imana kandi abazaragwa hamwe na Kristo. Binyuze muri iri sezerano imigisha yose itangwa n'ijuru muri ubu buzima no mu buzima bw'iteka ihinduka iyabo. Iri sezerano rero rigomba guhamishwa n'amaraso ya Kristo. Umuhango w'ifunguro ryera wari uwo guhora wibutsa abigishwa ba Yesu igitambo gikomeye cyatanzwe ku bwabo no kubw'ikiremwa muntu cyacumuye. Kandi umuhango w'ifunguro ryera ntiwagombaga kuba igihe cy'agahinda, ntabwo ari wo mugambi wawo. Igihe abigishwa ba Yesu bateranira ku meza ye, ntabwo bakwiriye kwibuka no guterwa agahinda n'ibicumuro byabo. Ntibakwiriye guhugira ku mibereho yabo y'igihe gishize yaba myiza cyangwa se mibi. Ntibakwiriye guhugira ku kwibuka iby'amacakubiri n'ibyagiye bibatandukanye hagati yabo kuko ibyo byose baba babirangije mu gihe bitegura uwo muhango kuko baba bamaze gukora umurimo wo kwisuzuma, kwicuza ibyaha no kwiyunga. Noneho bakaza ku ifunguro ryera baje gusabana na Kristo. Ntabwo bagomba guhagarara mu gicucu cy'umusaraba, ahubwo bagomba kuba mu mucyo w'agakiza uturuka ku musaraba. Bagomba kwakira mu mutima umucyo urabagirana ukomoka kuri zuba ryo gukiranuka. Mu gihe bafite imitima yejejwe n'amaraso ya Kristo y'agaciro kenshi kandi bahagaze imbere ye, nubwo batamubona bazumva aya magambo ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Yohani igice cya 14 umurongo wa 27. Umukiza wacu aravuga ati, mu gihe mufite umutima wicuza icyaha mwibuke ko nabapfiriye. Niba banga ndetse bakabarenganye babahora izina ryanjye cyangwa ubutumwa bwiza, muzibuka urukundo rwanjye, urukundo rwinshi rwatumye ntanga ubugingo bwanjye. Igihe imirimo yanyu iruhanije cyane kandi imitwaro yanyu ikaba iremereye, mwibuke ko nihanganiye umusaraba ku bwanyu, umusaraba w'isoni. Mu gihe imitima yanyu ishengurwa n'ibigeragezo, mujye mwibuka ko umucunguzi wanyu ari muzima kandi abasabira ku Mana. Umuhango w'ifunguro ryera utuganisha ku kugaruka kwa Kristo washyiriweho kugira ngo ukomereze ibyo byiringiro bizima mu mitima y'abigishwa be. Igihe cyose bateraniraga hamwe bibuka iby'urupfu rwe, bazirikanaga cya gihe yendaga igikombe akagishimira akakibaha akababwira ati, munywere kuri iki mwese kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Mu gihe rero barenganywaga, bahozwaga no kugira ibyiringiro byo kugaruka k'umwami wabo. Kandi babonaga umumaro ukomeye muri aya magambo ngo, uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Abakorinto ba mbere, igice cya 11 umurongo wa 26. Ibi ni ibintu tutagomba kwibagirwa. Urukundo rwa Kristo rufite imbaraga ikomeye rugomba guhora ruzirikanwa mu ntekerezo zacu. Kristo yashyizeho uwo muhango kugira ngo uhore utwibutsa urukundo Imana yadutangarije. Ntabwo imitima yacu ishobora kunga ubumwe n'Imana keretse binyuze muri Kristo. Isano ndetse n'urukundo hagati y'abavandimwe bigomba gushimangirwa ndetse bikaba iby'ibihe byose binyuze mu rukundo rwa Yesu, kandi urupfu rwa Kristo rwonyine ni rwo rwashoboraga gutuma urukundo rwe rusakara mu mitima yacu. Urupfu rwa Kristo ni rwo rutuma dushobora gutegereza kugaruka kwe dufite umunezero. Igitambo cya Yesu ni cyo shingiro ry'ibyiringiro byacu. Aho niho kwizera kwacu kugomba guhora gutumbiriye. Imihango itwibutsa kwicisha bugufi no kubabazwa bya Kristo ikunze gufatwa nka gahunda zisanzwe. Nyamara yashyizweho kubera umugambi uhamye. Intekerezo zacu zikeneye gukangurirwa gusobanukirwa n'ubwiru bw'ubumana. Buri wese yahawe amahirwe kurusha uko tubyibwira yo gusobanukirwa no kubabazwa kwa Kristo ubwo yatwitangiraga ku musaraba. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3:14. Dukwiriye gutumbira umusaraba w'i Karuvari uwo Yesu yatangiyeho. Niba turi abo guhabwa ubugingo buhoraho, tugomba kugaragaza kwizera kwacu muri Kristo. Umwami wacu yaravuze ati, "Nukuri nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywa amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri." Yohana igice cya 6:53-55. Ibi ni ukuri no mu mibereho y'umubiri wacu. Imibereho y'ibyo tugeraho hano ku isi nayo ubwayo tuyikesha urupfu rwa Kristo. Umutsima turya ni ikiguzi cy'umubiri wa Yesu wamanyaguwe. Amazi tunywa ni ikiguzi cy'amaraso ye yamenetse. Nta mukiranutsi cyangwa umunyabyaha n'umwe ubona ibyo kurya bye bya buri munsi atabiheshejwe n'umubiri ndetse n'amaraso bya Kristo. Ikimenyetso cy'umusaraba w'i Karuvari kigaragara kuri buri mutsima turya. Kigaragarira kandi muri buri soko y'amazi tunywa. Ibi byose Kristo yabitwigishije ubwo yashyiragaho ibishushanyo igitambo cye gikomeye. Umucyo wakuturuka mu muhango w'ifunguro ryera muri cya cyumba cyo hejuru utuma ibyo kurya byacu bya buri munsi bibi byejejwe. Ameza abo mu muryango bateraniraho ahinduka ameza y'ubwami, ibyo kurya byacu bigahinduka ifunguro ryera. Amagambo ya Kristo nanone kandi asobanura neza ibya kamere yacu mu by'umwuka. Aravuga ati, "Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho." Iyo twakiriye ubugingo twaherewe ku musaraba w'i Karuvari, nibwo dushobora kugira imibereho izira inenge. Kandi kugira ngo tugire imibereho nk'iyo, nuko twemera ijambo rye kandi tugakora ibyo dutegeka gukora. Ubwo nibwo duhinduka umwe nawe. Yesu aravuga ati, "Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye nanjye nkaguma muri we. Nk'uko Data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, nikundya nawe azabaho ku bwanjye." Iri somo risobanura ibyerekeye ifunguro ryera mu buryo bwihariye. Kwizera gukomoka ku gitambo gikomeye cya Kristo, maze umutima ukakira imibereho y'umwuka ya Kristo. Umutima umeze utyo uzakomora imbaraga mu muhango w'ifunguro ryera. Umuhango uhinduka uburyo bw'isano ikomeye ihuza umwizera na Kristo, bityo ikamuhuza kandi n'Imana. Mu yandi magambo, uwo muhango ushyiraho isano hagati y'ikiremwa muntu n'Imana. Iyo twakiriye umugati hamwe n'igikombe bishushanya umubiri wa Kristo washenjaguwe n'amaraso yamenetse, mu ntekerezo zacu twifatanya nawe mu muhango w'ifunguro ryera wabereye mu cyumba cyo hejuru. Dusa n'abagenda muri wa murima aho uwikoreye ibyaha by'abatuye isi yababarijwe. Dusobanukirwa n'urugamba rwabaye kugira ngo twiyunge n'Imana. Twumva dusobanukiwe muri twe kubambwa kwa Kristo. Iyo twitegereje umucunguzi wacu wabambwe, turushaho kumenya ubusobanuro ndetse n'uburemere bw'igitambo cyatanzwe n'umwami w'ijuru. Inama y'agakiza irererezwa imbere yacu, kandi byabereye i Karuvari bizana mu mitima yacu ibyishimo hamwe n'intekerezo z'ijuru. Guhimbaza Imana hamwe n'umwana w'intama bizahora ku minwa yacu, kuko ubwibone no kwihimbaza bidashobora kuboneka mu mutima w'urangamiye ibyabereye i Karuvari. Umuntu wese uzirikana urukundo rw'umukiza rutagira akagero azagira umutima n'intekerezo biboneye, kandi ingeso ze zizahinduka nziza. Azabera isi umucyo kandi azagaragaza muri we urwo rukundo rw'agatangaza. Iyo dukomeje kwitegereza umusaraba wa Kristo, bituma natwe tuvuga amagambo nk'aya Pawulo ngo, "Ariko jyeweho si nkirata n'ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe." Abagalatiya igice cya 6:14.